ndabye ebintu ebirungi n'ebibi nfunye ebigezo gwe tomanyi na kyennyimba naye omutima gwange singa kwali kwogera gwe gwandikugambye amazima nkakasa buli omu gyali eyo yeevuma omuntu gw'oyita mukwano gwo wakwiwaye nga kiruma chite badda uno bulamu bwani nyumye na ebana fe babututamya ndabye tima erya bulikala ndabye mitima na ye ngejisinga mivundu waliyo bobuja nyini kwa batayagaliza owe salwa oyo kumpi mudu tabana songa sanyukira bifude ate buli kadabera munyoni nebobo musize yabatakiriza wachiri agamba baliwo ntiye yakuwa obuyambi tunula mubanji simulaba omutu omutima okwa sabu aberawo luberera nemubisere sanyukana nge mbubu wanguzi aimirira nange nga bisobete atari na kwe atamfumite mukongo
kuma mukwano kuma abantu bwe batyo otoba vekono kulebiyo bajja kukusema beka fenga tuita mumera bwetyo yabisanikira
ani muno wani alumwa ngolumwa sichibyoli na bantu bo naye bakuwana lwakuboyengeza loli kamiza bali kusomoli njulira wabula chenjize kulwange kurisachi jenkoze omuntu mutu ngoli wasiwe nebirungi byokola abantu tebasima munange wabula yamba buyambi empeera yo wakatonda tunula mubanji simulaba simula.